Yeah, man. Well, it's a baby cool along some gear up, you know. Over for DJ's production. Ultimate intermission.
Shamba ya sauti nataka nikumanye wewe dada njo kiuno kisame same unipandishe pressure mimi nilie
njo ayo macho yalegeze kushoto na kulia mpaka nitasema
njo na mano kato yanivutie dada uko fresh sema
njo
njo
njo nikushika shike nikukande kande kata dada
njo
show, brother can approach manzi kama bricky show. Kela we can know, nigga big as metal fake kama kaze no. Hey dada, what's your name? Looks like you got some game. Can you shake that key, you know, for me? Watch maka dance flow, kasi kasi.
Dad dan Joe,
Joe,
Joe ni kushika shike ni kukane kane kata
bad dan Joe,
Joe,
Joe ni kubaba ishe mbaka we mwenyewe utalia.
Don't let go,
Joe,
Joe ni kushika shike ni kukane kane.
Dad dan Joe, Joe.